Blog Talk Radio.
Bavandimwe mwese bakunzi ba radio iteme kandi bakunzi b'ikiganiro inkuru nziza ndabakiriye kandi ndabashuje mbasabira imigisha y'Imana kugira ngo muri uyu mwanya Imana iduhane imigisha. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Ndi Ndwanyi Simeoni ubasuhuza, kandi nkaba mboneyeho no kwakira Pasiteri Onesiforo Ntabana, akaba ari we nanone ugiye kutuganirira amagambo y'Imana aturuka mu ijambo ry'Imana. Nkaba nsaba Imana kugira ngo imuyobore kandi imuhe imigisha yayo kugira ngo ibyo agiye kuvuga byose bibe biturutse kuri yo kandi twese bitubere umugisha. Pasiteri Ntabana, ndagushuhuje kandi Imana iguhe umugisha.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane muvandimwe Pastor Simeoni, urakoze cyane, ndagushimiye kukunyakiriye kuri Aditeme kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nanjye ndakuramutsa mu izina rya Yesu. Uwiteka guhire. Reka mbanze nsuhuze abatwumva, ndasuhuza abari ku buhinga bw'ibyuma kuri Aditeme. Imana ibahe umugisha. Aditeme ndayikunda, nayikundiye ko yemeye ko ijambo ry'Imana rihavugirwa. Imana ihe umugisha n'abayikoreraho bose. Ndasuhuza abanyarwanda bose, bene wacu, abavandimwe bacu, aho bari hose, abari mu gihugu imbere, ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Abari hirya no hino mu mpande nyizi y'isi, namwe ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ndasuhuza n'abo tuvuga ururimi rumwe, abo ni bene wacu b'Abarundi, tuvuga ururimi rumwe, nta musemuzi ujya hagati, abo nabo abanyumva cyangwa se abazanyumva, ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Reka mbabwire bana b'Imana, dukwiye gushima Imana kugira ngo ubu kiriho mbe nkiriho n'uko Imana yahabaye, ntabwo ari uko byikoze nk'uko bamwe bihenda bakunze kubivuga, ibintu byagenda neza ngo byikoze, oyada, ahubwo n'uko Imana yacu yabikoze. Turiho ku bwayo, nimumfashe tuyishime. Habaye ibibi byinshi cyane umwaka washize wa 2021, habaye icyago cya coronavirus, haza n'icyo kindi mugenzi wayo, ariko kuba tukiri Imana ikaturinda n'ubuntu bwayo, ibyaduhigaga ibyo sekiri Satani yakoreshaga agira ngo atwice byari byinshi, ariko Imana yacu iraturinda, ntihabwe ikuzo n'icyubahiro. Nimumfashe rero abafiteho umupfukama, mupfukame maze tuyishime mbere yuko twumva ijambo ryayo. Kandi abazumvira ijambo nabo nabasaba cyane mu izina rya Yesu, nabo ngo bazapfukame bashime Imana. Warakoze Mwami Imana, warakoze Papa wacu, warakoze Gitare gitanga amahoro, warakoze kuducunguza amaraso y'ikibondo cyawe Yesu Kristo, uducungura urupfu rw'iteka rwagenewe Satani n'abadayimoni bagenzi be. Warakoze uhabwe ikuzo n'icyubahiro, singizwe cyane, turagushima. Warakoze kuturinda ingabo z'umwijima ibyo zakoresheje byose ntabwo byari bikeya, ariko warahabaye uraturinda. Nusingizwe ibihe bidashira, nyaguhora ku ngoma. Tugiye rero kumva ijambo ryawe, ndakwinginze kugira ngo yewe ugiye kurivuga he kubarye abari wowe mwami, abari wowe uvuga nanjye ngesubiramo, maze ijambo ryawe tugiye kumva irinkizanye nabo tugiye kuryumvana. Tubigusabye mu izina ryiza waduhaye ngo tuzajye tugushimamo kandi tuzajye tugusabamo, ya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena, amena, amena. Kuko w'Imana, mureke kuri uyu mwanya Imana iduhaye turye kuri uyu mutima w'ubugingo. Interuro y'ikibwiriza cyo muri uyu mwanya iravuga iti, Imana yaremye umuntu kubw'urukundo. Yaremye umuntu kubw'urukundo, cyangwa se tubivuge dutyo, yaremeye umuntu kuba umunyarukundo. Nta kindi yamuremeye, kera kirabura, yamuremeye kuba umunyarukundo. Isomo ribishimangira riboneka mu itangiriro ry'igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ese Imana ifite? Imana ni urukundo, irema umuntu ku ishusho yayo ngo agire ishusho yayo ase nayo. Umurongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana, niko yamuremye umugabo n'umugore. Murabyumva bakobwa b'Imana, murabyumva bahungu b'Imana, umugabo n'umugore niko yabaremye ngo bagire ishusho yayo, bagire urukundo. Kandi Yohana w'umunyarukundo yaravuze ati, bakundwa dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ngo umuntu ukunda wese yabyawe n'Imana. Hari ababyawe na Satani. Yesu yarabivuze. Wibuke Abayuda birata ko ari urubyaro rwa Aburahamu. Yesu yarababwiye ati, iyo muba urubyaro rwa Aburahamu ntabwo mamushaka kunyica. Ahubwo yarababwiye ati, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uyahereye kera kose ari umwicanyi, kandi yahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Niko yababwiye ko bakomoka kuri se Satani. Umuntu wese utagira urukundo, umuntu wese wanga abandi akagira icyari akicana akagira nabi, uwo nguwo ni uwa Satani. Ntabwo ari jye ubivuze, ahubwo ni umwami wacu Yesu Kristo wabivuze. Dukwiye kuba abana b'Imana, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi o musango musaba urukundo hari ikinaniro Uwiteka se tangiro 18 murongo wa 14 umuntu amaze gucumura urukundo rwarayoyotse urukundo kwa Adamu rwarayoyotse abakimara gucumura urwango rwaratangiye ruheri iwe mu rugo umuhungu we yibyariye witwaga Kayini yica murumuna we abiri ese bana b'Imana ba Kayini na ba Kayini kazi bo muri iki gihe bangana iki byatewe n'iki byatewe nuko bimuye Imana urukundo bimuye urukundo bimuka urwango mu mitima yabo ariko Yesu ashimwe cyane Yesu asingizwe cyane Yohani 3:16 isomo umuvandimwe Simeoni ukunze kuvuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo ubuhoraho umuntu amaze gucumura ijuru ryose ryarababaye kuko umuntu acumuye Imana umuntu yaremye ku ishusho yayo amaze gucumura Imana irababara Umwami Yesu umwana we arababara umwuka we arababara abamarayika barababara ngo ntabwo mu ijuru abamarayika bongeye kuririmba bitewe n'uko umuntu yacumuye nibwo habaye inama y'agakiza igizwe n'Imana n'umwana wayo Yesu Kristo kandi ngo mu cyumba yabereyemo abamarayika ntibashoboraga kuhareba kuko hari hakingirijwe n'inyegamo y'umucyo utameneshwa maso y'abamarayika Aleluya, aleluya, aleluya. Ubwo mu ijuru abamarayika ntabwo baririmbaga ibintu byose byari byahagaze kuko umuntu Imana yaremye ku ishusho yayo yacumuye yemwe bana b'Imana icyaha ni kibi icyaha ni kibi icyaha ni kibi nimureke twange icyaha uti twabishobora se bibwire Yesu nuko inama ishoje Yesu asohoka muri icyo cyumba abwira abamarayika ati nimufate inanga zanyu mwongere muririmbe kuko isi ibonye umucunguzi abamarayika basimburana kumubaza buri wese ati ninde ugiye gucungura isi ati ni jyewe bato yoyoyo wigenda ntabwo wazahangana na kiriya gihanda Satani erega ni mubi ni mubi cyane uwo mugome sinshaka kumutindaho ubugome bwe murabuzi Yesu arababwira atoye umwe akireka barye ujya gucungura umuntu undi akireka barye ujya gucungura umuntu Yesu atoya icyaha cy'umuntu kirakomeye ntashobora gucungurwa n'ikiremwa ahubwo agomba gucungurwa n'uwamuremye ni jye werebye kumucungura haleluya 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 warakoze cyane mwami Imana Yohani 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhora ndagusabira cyane mwana w'Imana wumvira ijambo ry'Imana kugira ngo wemere inshungu ya Yesu wemere gucungurwa aragukunda ese wowe niwa mutima we hari ibyo Yesu adusaba cyo washatse kwigira shashya kandi ari umwigisha w'amategeko aramubaza ati ni mwigisha mwiza ni irihe tegeko rirusha ayandi gukomera Yesu yaramushubije muri Matayo 27:37-39 ntabwo mpa ariko nimureke mpasome yaramushubije come has so many of you is a banana man, Nequa Havoga Mamutwe. You come has so many. Matayo, a dictator Macunyavidi Nakavidi. Matay Kamakunyavi Nakavidi. Yangani can so many. Murongo Mirong Tasuna Karin. Now what I must visit here. Ukundi suwe iteka imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri uhanye n'iryo ngiye ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda niko umwami Yesu yabwiye uyu mwigisha amategeko w'umufarisayo wamugeragezaga atukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo se byashoboka bibwire Yesu sanga Yesu umubwire uti ndifuza kugukundisha umutima wanjye n'ubugingo bwanjye bwose n'ubwenge bwanjye bwose ariko sindishoboye mana nishoboze hari ikinaniro uwiteka se tangiro 18 umurongo wa 14 uti ndifuza gukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda ariko byarananiye bibwire Yesu arabigushoboza aleluya aleluya bana b'Imana urukundo ni ikintu gitangaje Imana idusaba kuyikunda ndetse no gukunda n'ubwacu hariho habayeho umuntu wakunze undi nk'uko yikunda yewe bibiliya yambwiye umusore witwaga Yonatani wari umuhungu w'umwami mubi witwaga Sawuli Yonatani ndumva ari mu cya muri Samweli nibyo ni icya mbere cya Samweli Yambere cyane Samweli gice cya 18 ariko reka mbanze mbabwire yuko umwami Sawuli yangaga Dawidi cyane yamuhoye iki yamuhoye ibyo Uwiteka yamukoresheje ibyo Uwiteka yakoresheje Dawidi yamukoresheje ibyo butware Abafilisitiya bari barabahahamuye bari barababujije amahoro bari barababujije amahwemo nuko Dawidi amaze kwica igihanda Goliyati cyari kirangaje imbere y'ingabo z'Abafilisitiya nuko atashye batabarutse amahoro abagore basohoka baririmba bati Sawuli yishe igihumbi ariko Dawidi yishe inzovu ibihumbi icumi ngaho urwango rwakomoka hariho abantu bafite imitima mibi cyane satani yuzuye ihaye satani baramwemerera bakangira abandi ko bakora neza nk'aho babashimye nk'aho babakiriye nk'aho babiyegereje ngo bafatanye gukora neza babigireho ahubwo bakabanga amwangira icyo gusa ngo kuko abagore barimbye bati Sawuli yishe igihumbi Dawidi yishe inzovu ibihumbi icumi atangira kumwaga atangira kumuhiga kumuhigisha uruhiga ariko Imana yateganije umuntu mu rugo rwa Sawuli umwana wa Sawuli witwaga Yonatani kunda Dawidi cyane haleluya haleluya yemwe bana yemwe mw'abasore mwe yemwe mwankumi mwe basoni banga bandi mujye mubahana nibanga kumva mukunde abo banga yatubereye icyitegererezo cyiza mwabishobora se mubibwire Yesu azabibashoboza mu cyambere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa mbere haravuga hati nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranyije nuwa Dawidi kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda icya mbere cya Samweli gice cya 18 umurongo wa mbere amwe muzahisomera bakundwa Yohana ariko yabunze dukundane ngo kuko udakunda atazi Imana kuko Imana ubwayo yari urukundo Imana yaremeye umuntu gukundana kuyikunda no gukunda mugenzi we urwango wavuye kuri Satani nabyumvise akimara kwigomeka yamanukanye n'urwango rwe aza kurutera mu isi ariko Yesu yaramukurikiye haleluya aza kutukarura rwa rukundo ubu ntabwo tukiri abana ba Adamu wacumuye ahubwo twahindutse abana ba Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 ni urukundo gusa icyakora abamwemeye bose uwo ni izuba ryo gukiranuka ubona umwami Yesu yo gasingizwa iteka icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana haleluya 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 ni ukuri mu izina rya Yesu bana b'Imana nimumwemere yemwe murahirwa bamwemeye murahirwa bize izina nanjye ndimo nanjye turi kumwe naramwemeye umwana w'Imana namwemeye ko yaje muri iyi si gukuraho imirimo ya Satani ayikujeho amaraso ye naramwemeye cyane yarazutse zuba ryo gukiranuka ari iburyo bwa se adusabira naramwemeye naramwemeye yahaye intumwa umwuka wera kugira ngo zisigarane umurimo muri iyi si kandi natwe abana be bo muri iki gihe twamusabye umwuka wera arawuduha haleluya naramwemeye kandi izina rya Yesu niryo rikora imirimo n'ibitangaza ryonyine icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana none se mu izina rya Yesu siho dusaba Imana maze akaduha haleluya Mana yacu ihabwe ikuzo n'icyubahiro cyane reka mbabwire bwoko bw'Imana Imana ni urukundo Imana ni urukundo mu Bakorinto icya mbere cy'Abakorinto igice cya 13 ntabwo mpasoma ariko reka ngerageze kuhavuga mu mutwe bikeya byaho kuko ni ijambo ryiza cyane nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga nubwo nagira impano yo guhanura nkabasha kumenya ibihishwe byose nubwo nagira ubwenge bwose ariko singira urukundo ntacyo mbaga icyo ngo hagumyeho kwizera n'ibyiringiro ikibiruta byose ni urukundo kandi urukundo rudatuba twese bwoko bw'Imana ndagira ngo babwire abanyarwanda abanyarwandakazi aho muri mu nteze amatwi mu nyumva nimukunde Imana kuko yabanje kudukunda nimuba abana b'Imana buri wese yaramucunguye kandi Yesu ari iburyo bwa se aragusabira nimukunde Imana emwe bana b'Imana nimukunde Imana nimuba mu bitagira umumaro ibitagira umumaro by'amoko nimureke gutsimbarara ku buhutu n'ubututsi kuko ibyo ngibyo niyo turufu Satani yashenyesheje igihugu cyacu kumana ntabwo uko Imana yaremye umuntu ku ishusho yawe mwabyumvise ntaho yaremye ubwoko runaka nimureka gutsimbarara ku by'amoko nimureka gutsimbarara ku by'ubuhutu n'ubututsi oya nimubireke ahubwo mukunde Imana kandi mukundane ubwanyu amen kandi mukundane ubwanyu nibwo muza asaba Imana icyo muyisabye ikakibaha. Naho ubundi Imana ntigendana n'ibizira. Yesu yaravuze ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari. Haleluya. Umuntu nankunda azitondera, niko yavuze Yesu, nankunda azitondera ijambo ryanjye, kandi na Data azamukunda, kandi tuzaza aho ari tugumane. Ese ntabwo bivuze ko Imana Data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo bazahuri mukagumana? None se nibazahuri mukagumana, niki kizaguhangara? N'abadayimoni se nubwo baza ari ingabo zitabarika bakazana n'abakozi babo b'abantu baze kwiha Imana, ntacyo bazagutwara, kuko Imana Data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo azazahuri, kandi mugumane iteka ryose. Yo, kutabana n'Imana ni ukunyagwa zigahera. Ibyo mbabwira byanditswe muri Yohani igice cya 14 umurongo wa 23. Yesu aramusubiza ati ariko ku murongo wa 22 ngo Yuda utari Isikariyota aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka bisi? Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. None si ijambo ry'Imana ni irihe? Ijambo ry'Imana ni irihe? Ijambo ni Yesu. Ijambo ni urukundo. Nidukunda Imana, igisubizo kizaba kibonetse. Haleluya, 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 haleluya. Hariho umuntu wifuje gusa na Yesu, umunyarukundo Yesu, uwo ni intumwa ye mu ntumwa ze 12, witwaga Yohana, niwe wari muto mu ntumwa 12. Aricara, aritekereza, yirebaho, areba ubugoryi bwe, areba amafuti ye, arongere areba Yesu, akamwitegereza, akumva uko avuga, akabona uko Yesu afite urukundo rumwuzi, ati cyampangasa na Yesu. Maze Yesu kuko areba mu mutima, abonye ko Yohana yifuje ikintu cyiza, amuha urukundo. Ndagusabira kugira ngo nawe usenge iryo sengesho, usenge uti Mana icyampangasa na Yesu. Yohana uwo nguwo yabaye umunyarukundo nka Yesu, niwe wanditse ubutumwa bwa Yohana buvuga urukundo, niwe wanditse icya mbere cya Yohana n'icya kabiri cya Yohana n'icya gatatu cya Yohana bivuga urukundo. Kandi Yohana uwo nguyu ubwo yarageze mu zabukuru ahamya Yesu, abagome bashatse kumucecekesha, yemwe abadakunda Imana bazashaka kugucecekesha, ariko humura, humura, Yesu azabana nawe kandi azakurinda, kuko azabaza impamvu akurinze kwari ukumukorera. Bati nimureke tumucecekeshe, bacanira amavuta mu ngunguru amaze gutogota. Bati ikibazo turagikemuye, baramufata bamujugunyamo bashyiraho umupfuniko, bati turebe ko azongera kuvuga. Bapfunduye bagiye kubona, babona hasohotsemo umusore utagira kwasa, ya minkanyari yose yari mu maso ye yavuyeho, yahindutse umwana mutoya w'umusore. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimukunda Imana ntigira kwisa. Abagome baza nukunda Imana, ntabwo Imana idusezeranye yuko ababisha batazatwanga, bazatwanga, ariko Yesu azabana natwe, kuko yasezeranye, yadusezeraniye ko azabana natwe, ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Abakozi ba Satani ntibabura kubikora, ariko birambabaza kuko yo birambabaza sanja bitekereza bagiye kurimbuka yese giye kuza kandi nibakomeza kuba muri ayo macenga yabo bazarimbuka kandi na Yesu bizamubabaza ubwo bazaba barimbutse ariko nta kundi kuko icyaha kizaba kigomba kuva mu isi maze urukundo rugasugira rugasagamba mu isi nshya aho icyaha kizaba kiri hazarimbuka mu muntu kizaba kirimo nawe azarimbuka na Satani wamushutse n'abadayimoni bagenzi be ababisha babonye Yohana ntacyo abaye bati reka tumujugunye ku gikwa cya Patmos cyari ikirwa kibi habaga inzoka z'ubumara hakaba ibibugu by'ubumara rero nta kibugu kitagira ubumara hakaba inyamaswa z'inkazi bati tumujugunyeyo bamushyira mu bwato baravugama bamujugunyayo abantu badafite Yesu bari mu kaga ntibatekereza bati Imana yamukoreye ibikomeye bari bayizi nanjye ndababwira Imana ariko Yesu ashimwe cyane Yesu wari wuzuye umwuka wera mwinshi cyane Yesu utanga umwuka wera ugurumana nk'ibirimi by'umuriro yari yamaze kuhagera maze za nzoka z'urusagwe zumvise uwo mwuka wera zirahunga bya bibugu birahunga za nyamaswa zirahunga Yohana bamahoro areruya kandi na Yohana yari yarahawe umwuka wera di yo ndagusabira nawe umwuka wera ndagusabira umwuka wera ugurumana nk'umuriro ukunda Imana na mugenzi wawe nk'uko wikunda ahura aho ngaho ntabwo ubibona amaso yawe ntashobora kubibona ariko ingabo z'umwijima ziba ziguhiga ku mu gitondo kugeza nimugoroba ariko niwuzurwa n'umwuka wera Yesu akabana nawe umwuka wera azajya yirukana ayo mahano yose azajya yirukana si wowe uzajya umwuka wera uzajya ayirukana Aleluya, aleluya, aleluya. Yohana, Yesu yamukoresheje ibikomeye, niwe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Yesu amubwira ibyo yandika. Aleluya. Hari somo nkunda. Ngo dore arazana n'ibico. Kandi amaso ya bose azamureba. N'abandi bamucumitse amacumu bazamureba. Nimureke tumwitegure mwami wacu Yesu Kristo aleluya aleluya reka mbasangize amasomo bana b'Imana n'ukuri ndayakunda cyane zaburi 97 umurongo wa 10 mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi arinda ubugingo bw'abakunzi be abakiza amaboko y'abanyabyaha uti nabishobora se nashobora gukunda Yesu se hari ikinaniro Uwiteka se itangiriro 18 umurongo wa 14 bibwire Yesu bimubwira iti ndifuza kuba umukunzi wawe Yesu kugira ngo ujye ukiza ubugingo bwanjye abanzi banjye unkize amaboko y'abanyabyaha mwabakunda Uwiteka mwanga ibibi arinda ubugingo bw'abakunzi be abakiza amaboko y'abanyabyaha imigani igice cy'umunani umurongo wa 17 imwumvire ijambo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona Imana ikunda abantu bose yacunguye abantu bose ariko abakomeje kwemerera Satani kw'abayobora bari mu kaga abo ngabo nibakomeze nibanga guhinduka ngo basange Yesu abakize urwo rwango bari mu kaga Yesu akunda abantu bose ariko iyo bigeze kubamukunda imigani 8:17 nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona nimureke dukunde imana kuko ikunda abayikunda kandi abashaka n'umwete bazayibona nimureke tuyikunde kandi tuyishaka n'umwete bana b'imana ngo ibyo Yesu atigeze kureba ibyo gutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ibyo byose imana yabiteguriye abayikunda ndasaba imana cyane nsabira umuntu wese wumvira ijambo ry'imana n'uzaryumva kugira ngo akunde imana asange imana isabe urukundo nka Yohana ayisaba urukundo maze mu gihe tukiri muri iyi si dukunda imana na bagenzi bacu kandi Yesu ubwo agiye kuza azatujyane mu bwami bwo mu ijuru kuko nta munyabyaha nta muntu wangana tabasenga ibishushanyo tabakora ibizira tabasambanyi bazara ku bwami bw'imana keretse abakunda imana Uwiteka abahire mwese abumvise ijambo ry'imana abashobozi kumukunda kandi abashobozi no gukunda bagenzi banyu Uwiteka abahire akomeze kuturinda nk'uko yaturize mu mwaka ushize wa 2021 akomeze kuturinda no muri uyu mwaka twatangiye 2022 ndetse no mu yindi myaka izakurikiraho kugira ngo tuzajye tuvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze Uwiteka abahire kandi abaha urukundo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen 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 reka dusenge Imana munyihanganire mpfukame warakoze Uwiteka gitare gikomeye cy'agakiza kacu warakoze kuducunguza amaraso y'ikibondo cyawe Yesu Kristo maze duhinduka abana b'Imana warakoze kubw'izina rye ryiza waduhaye ngo tujye tugusabamo kandi tujye tumushimamo warakoze kuko umwuka wera waduhaye abana b'Imana bagusabye umwuka wera urawuduha turagushima cyane abadafite umwuka wera bahindutse ibirimarima bakora amahano bakora ibizira turagushimira umwuka wera waduhaye turagushimira iki gitabo bibiliya waduhaye cyatubereye umutima w'ubugingo abarya umutsima ntabwo banika amahara mu by'umwuka ahubwo bahora bakomeye ni amata y'umwuka kandi abanywa kuri aya mata ntabwo bagira umwuma mu by'umwuka ahubwo bahorana urukundo bagahorana itoto urukundo rutemba mu mitima yabo barakoze turagushima cyane kuko ari itabaza ritumurikiye mu rugendo turimo tuzi iwacu mu ijuru ni Yesu Kristo turangaje imbere akutuzaniye mwami Imana ngo aho yaje kudutegurira natwe tuzabeyo haleluya haleluya turagushima cyane kubwa Yesu Kristo uturangaje imbere turagushimira ko ari inkota mu mpande zombi tugwanisha Satani n'ingabo ze z'abadayimoni aho ziva zikagera mu izina ry'umugabo w'ingabo zo mu ijuru umwami Yesu wanesheje mu bagome kuva kera kose turagushima cyane mwami wacu rero umwana wawe wese umuhungu wawe umukobwa wawe wumvise ijambo ryawe ndamusabiye kugira ngo agukunde umuhe urukundo yifuze gusa na Yesu umushoboze gusa na Yesu hari ikinaniro Uwiteka se itangiriro 18:14 n'abazaryumva hanyuma nabo bazifuze gusa na Yesu hari ikinaniro Uwiteka se itangiriro 18:14 mwami Imana uri imfura kandi umwana wa Yesu Kristo yaratubwiye ngo dusabe tuzahabwa kandi dusabe mu izina rye niko watubwiye ibi mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen amen amen
komeza batengebuze kuko biri turi ndego z'abagenzi bacu turakeneranye urunana dufatane urunana urangeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha aya mavi atitira gukomeza batengebuze kuko biri turi ndego z'abagenzi bacu turakeneranye.
Come da batte, devo te, tu corri di giù.